Yeah. Maisha ya mtaa, si mnajoka wedetu, si waswa mugoka. Niko kabizka, tumetuliza mbegu maiva. Niko jobless, kumanisha si patangi ya tacha pa. Wacha ya kupeleka kwa bar. Keja ni ya kukodi na landlord wangu ni bala. Na sija tupa step, udhani ya tini mezuba. Mi fikiria far, for real maze kufanya kitu itanifa. Maybe ni tiatia roundi kama msi ya nakicha. Ama nijipe shughuli nianze kuza tubitha. Vitu katu maka, kwanza kuna vile steak sumbona tena na ama gava. Tuko bezika na shika mara mshapa isho masa. Na mwikidandi wa mnashitakio jomu likuwa matanga. Mbona nisijishashe jio kimangoto angalau nikatafute kazi. Badala kagapa chini kimandazi mandazi. Sio ndio plan C jombi kufikiria mara tatu sio mbili. Yani kutumia bongo sio kutumia akili. Yeah.
Mind over matter. Excuses tuliachia wa mother. Muota na chapa ndo nikingorota. Musa ndika lambo. Mind over matter. Excuses tuliachia wa mother. Muota na chapa ndo nikingorota. Musa ndika lambo. Yo. Luku fisa, weskiza, nikupe siri ya kustericha. Kuangati, move cheaper. Leloka, drug dealer, kuwa heartless. Grim reaper, usonyeshe weakness kwa business. Kwa biashara mini ruthless, nikihaso, na chukua yangu na yako. Nairobi kuna sympathy, ukitaka uruma unaenda kwa mamako. Concrete jungle, ile degree una need ni ukue na matako. Producer Chroma, idoba inatuna, imenishika, hey, kaku manina. Mind over matter, excuses tuliachia wa mother. Muota na chapa, ndo nikingorota. Musa ndika lambo. Mind over matter, excuses tuliachia wa mother. Muota na chapa, ndo nikingorota. Musa ndika lambo.
Oh gosh. Sha, now from the element to the galagami. Well, you know, and I made them from that to them love that. Them claim me set up for the sense of man and wife, Marty. I know them feel unhappy till them go the wrong that. Grandma tell me, say, all you said the code, you let the governor mind, tell mommy, well, that time that 12 damn now said that you were the fight. And tell me, say, need them baguette, near them target. Every day they more against sit up to the judge, they more judge, sex, judge, instant pressure, get them out. Fucking shit.
Big up, the altipole, respect.
Mind over matter, excuses tuliachia wa mother. Muota na chapa, ndo nikingorota. Musa ndika lambo. Mind over matter, excuses tuliachia wa mother. Muota na chapa, ndo nikingorota. Musa ndika lambo.